studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to bogi jande gafandu hala mamadou samaseku jamnyali sakrabe kedibe bangal tidala leedi malindi batte jukugo cdao golleji bankeji biennadi bamako e kedde leedi ndi fufu dari tafuno dunke en holiti wide imminde go jukugo e timmini tidala leedi malindi la hani latade golleji arandeji lam hakundejo kanyen wonno ko suudu sarja bamako fuddi kiteji le bamako do talki tema didi hani jawtede e majji ekintingol hajaabe sjo tamani na jokiti leedi ndi to segutonno sappo jaddo e mabbe goni tilibe jande be dangul do famu journal siyagal radio de goni sembe kabaruji amen hande kikide talataris nogoy e joylur out hitande 2020 bismillah sakrabe yontere hande ko jukugo na do leedi malindi tiagal kudita nyande jaf sappo e jetti lewru out ben keri hakunde amen e leede si dawde fuf uddama gollidal hakunde bankiji di dunno ben darnama tafun le bamugo do e region ngaji di leedi malidi ben bankiji fuf mati rafu golle bcaw dum woni banki modo fedde ben nortotonde leedi mali na andi noddude fedde cdao yeso ben ciudi sere kedde adnardu keddano kabani en maliki jallo do facitango ben amna jall e usman nyalbul
tiagal uddugo lawi kerondirdi e malidi horebe leede seriya wuka dokki yamirore neldugol kalisi e bank ngaji malidi ka daro e le majjun la banque centrale des états de l'afrique de l'ouest kanyum dum uddi ko wete guichet ngaji mudun do malido darni gollidingol mudun en hakkunde bank ngaji keddididi e otti dalaka gollobe yogabe yobetebe ka kebanti dalaji hebude joddi mudun en e timore lewrundu non hollitiri secrétaire général du syndicat des banques et établissements financiers Hamadoun Ba kedemo
les salariés qui ont
yobetebe yogabe fa jobbe joddi mube en kananja le banki yogaji dum ana beydana dum en tidallaji kon sa miden kasindini bcao fudita golle ana hani banki jidi ndokke kalis ko jubere himbe
association des consommateurs du Mali asko madun holliti ana bemba e otidalla kabe be gondi yewude laawi di cdao bamidi fade mabbe bande sariyaji e dow majjun embargo oka ana yedda tobbel yawul debe e joyul kollitowol yeddude lawungul sidiyawu bami jukkude deedi madidi non hollitiri Abdul Wahab Jakite kanko mo vice president askuma ko mo sifiyen
l'article 45
sariyawol e noddir article 45 kolliti wiide lam o woni jukkateedo wana bibbe leedi himbe mali ana kasindini gollinde kasindinaade arande minen himbe nyaamobe meden gondi e wadde imadaraaji andimbe kabaru sariya mawbe le leedi mali ndi kanya tagal mayri daranoto jinginide bibbe mali sariya waawa wadede de horebe leede lefongol tawe teddinta kasariya
e o embargo ka darani be kebal leedi ndika ana kuli fati cogul nyandudi ciotteedi ka beedo e balde garoje de ka e le majjun lamko be baltini hakkilaji himbe kuliti wiide ko himbe ka kasindini fu an don wakkati joni o faano tawete cogul di ka baba beedade
yimbe kajolo jogibe mbien sakrabe Cote d'Ivoire holliti metti mabbe fawde e ko mbien nedugol kalisi darna ko e wi mabbe nedugol kalisi e telephone marsata fi gilla nyande sapu jena leru ut tawene golobe tun be jati holliti anda ko dum sabi dum fahande bagal kabaruji di mbien imminde jukugo CDAO do leedi mali e yawtade hono faabade leedi mali ndi mbien le golleji lam hakundejo hani latade imade batu mbien kanakobe leedi CDAO do tidalla leedi mali e wi kanko janginowo jande dodure hewti leedi mali ndi ana eti allaji hana fe jukkoje mbien wasa itede keddanna docteur Eli mbien Brima Eli Diko ko halni kam e telephone
yibe CDAO be ngari mali do leedi ka ya wartu mabbe be ngidi e president ibe ka president ibe ka holli be kanyum ka lamu mudum yottike kadde mudum kanyum yira wakti lam kati president mako timmi ayo jonka kabaru challa mako dum e soldat ci en jarlik o yaha sawro tagal do yidi fu famo e wartu do leede na ko tay fi goto memata mun ka e jettel studio wo hore mudum fu jidi alkam sarande e tawra e kulle didi aram dewe gel e ko be jukuno mali ko ko wete embargo ko faajo do kulle din nasta ndal sata dum fawtan e tabi president ibe ka tan wi lamu mudum jonka gasi jida wartu be asa ha kay e batti dum wonno kay hormo do yarlike teori be dum mali faago faaben way faabre defu idabe gel ibe cede o be bay hawrude fa no horebe heybe mali be mbaawi faabre de dum ka e hakkile kabaru musa ka yalla leddi heba yalto lengay fere on gondo le mu dunde
kala njibe be daral famu du heju su tamani na mbawina torat bembal whatsapp numero won 76 70 88 51 via mo mbudu yobata ke mudu 37 321 kitiji cuudi seriya di puddi kenyan ko mbiyanna bamko do talki temme didi hono mbiyanna do wara horoji yannugol e tarfka ko hani yawtere le gulleji di e wi horobe cuudi seriya di mbiyanna gulleji di darna non mbiyanna darna non batte nyaw coronavirus kambar dun jati golle o fevri be mbiyanna wattu joon o kedan nan ko bani en arkiature do fostango usman nyalbul
lay hay fangoji temme didi e chapande jeddi e joyi temme der e chapande jeddi e joyi uddabe kasu kani zuze de leedi sariyaji hitande 2020 di talki temme didi ko wadi le mudun an hen torraji fewde himbe e jawdele mubben hedde torraji ngada di fewde himbe noga e nayo ngadi war horeji noga e joyon ko ngadi ana fawi do pide baroje hewbe hen bari sukabe kanye masibaji goddi do kabaru rafenda na gondo leedi men o himbe noga e njeno ana kay fagoli dinde e gube kabotode nadu tawrede e kaborgal no walda e sariye fa yottade tawrede kake kaborde do gollidinde e gube terroriste caggal dun beedi bonandaji jeegon goddi pawidi do sottugol doroguji nawtorogol bibbe adama en himbe nogay didon kay fama nawtrade talki peneji taton tuuti himbe hono dum en nandore mudun de izuzungoji an kani wadede le lebbe didi jewde noga e nay lewru ut yaade didi lewru novembre bi sariyaji assesser en jeegon kani daranade de hanbe faba debbe yo majisara en dunke ande le fuddode golleji di fu majisara en be kuliti wide bonandaji kewdi ngada fewde himbe le leedi meden di hebe darta kambe koy mabbe e beedene bawde fa kambe avocat en be kebo be daro e darnde mabbe
sappo en jeddo hejabbe jutamani tiliki fayboyali jande zuna segal radio fanda ngul egitingul ngada ngul sigu woni tafunde janginde hejabbe hebe nokkuji joro tominya bla nyono fana kulokani dilli e kalana mbiyan ele balde joy woni ko be e kintina mbiyan jande golleji mabbe di kedanno ko ban en hejar amen to sikutun mohammed sisse e du fostango amnata jall e ali sisse
ko fota yimbe nogay woni ko kawri e de jande dubbe e region ngaji plikoro sigaso kanyi isigu hono non de jande wadira to kayto e lewru je yabbinudu fana de jande du woni beydude andal wombe e gollangal bangal hebde kabaruji to goni to eno di jottireno haniri e kabaruji studio tamani kedot en seku gaji ko kanko mo secrétaire général de la rédaction studio tamani kanko woni point focal heyaabe wonbe e région ngaji be
cette formation da en double
de jande fanda didi de joggi arande inde fam golle gollobe radio ci gombe le leedi ndi fanda didi ba fa studio tamani be dro journalisien e gollidata le nokkuje de latobe heyaabe mo
liste loco
no neddo haani hebirde kabaruji e no di kaani mo inirede fa yottaade no di kaani windirede e radio ngaji di no landi majji ngadi kany e laawi tottino kabaruji haani bamude e gollangal jangintabe kawrube e de jande ka kolliti wiide kebi hen fam kedo den irene jara kanko mo hawri e de jande mo kay ado studio tamani to santo
la formation que je
de jande janginaami jon o sibudo wayli tanko heewi e gollan o tagal handen min ne dan tamani kabaruji no weddi kam fukki dalla fu mi hebata ko bam wiide weltake e de jande
wa des informations
studio tamani fuddi gollal mudum e lewru out 2013 ana mabbe mawdo du woni wallude yettinobe kabaruji be gollal mudu engal no haniri jangide be yimbe dum yo gollal mangal ko foundation irondel do mali do wadata non hollitiri isa fakaba sisoko kanko woni redacteur en chef studio tamani kero demmo
au-delà de cette
tagal jangingul hejabe studio tamani gombe le gelle de e dum fawidu do faabaade radio ji di fa ndokka himbe no kuje mubbe kabaruji labude lobbi yo faabaade journaliste fa be do latade barkante en golle le no kuje mubbe
localité
nde jande ka wadama wakkati jodda kalden an wondi e wadede bangal hudum woni darne juttino kabaruji e leti dalaji di gonde mudun fa yottaade basiji gondi e leedi mandi didi won ko mohammed sisse heban studio tamani dude segu
studio tamani yo faabal laamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sengare le kabaruji amen na de raison ngaji di mbiyanto kulukuru tonno sesref mabbe na jogi terlaaji hinade nyaawuji honno buuce mbiyanna guri terde e nuppi ko nande mudun mbiyanna e gilla duubi idi hande mbiyanna e wi ardibe be yu batte mbiyanna wayde humputingol e rafi andal jamarande de do gollirede denno yalla yimbe na njahatun sawru yade won ko imbadara famingul na wundi mbadede gembiyanna gilla yontere yabbinande to buram ton mbien hultama wiide ana wara wattu yoga ko kuram mabbe mbien na tadja alhali turro sanne robe be nyande altinerande hobe mabbe tayki wiide kulentereji dibe jeyata fufu boni wi horojo edem ton yu batte central moteur central o woda nderno holiti wiide dabarina gondi fiyade yalla timinde kado tidal en timdan kabaruji di to gundam ton holtama wiide kanko horojo zufure tawde ni sutama no stanno do minna gilla lebbi jena hande du dutal du datul nyono yopitama nyande altenere noga ina leru utto seda fuji holti wiide wakar jono ka o mole galle makko to gundam ton nyande micitina wiide yo nyande sappo jagum lur december 2019 wattumo o waranon bamako harutude botumo do wonko kanko nje sisi o sutama mbiyan hakunde mbiyan e don dang do dudatul nyono ton mbiyan wakar jono ka yimbe gundam nyafon ko fuf beltima ko yopita ko don timinta kabaru jamen hande do sedan yewta meden wowande